Josh.
Yeah, it's all about love, and I wanna talk to someone I love.
To call on the track.
They say love is a beautiful thing, but sometimes love is crazy, man. I'm so deep in love, unaweza sema nimepotea. I see you in my dreams, nikia mkono nipotea. I need you every time, you are the one nimezoea. Come close to me, niko tayari kukupokea. Kwa kuna pata, vile nsivyo vijua. Ndiyo mana kwa konsha data, na kuna kunibanduo. Watu wak talk talk, tuzime touch touch. Tuki touch touch, baby you so hot hot. Every time nikiwa na wenaji his, niko juu wendio. My baby boo, no tuliza mtima huu. Unanipuja siri, wako wa mkalfajiri. Na sina janja janja, mapenzi yetu wa wili wendo. Bafu wa pili, unenkamilisha kimwili. Nkiku shika shikilia, nkiku gonga gongelea. Nakupa moyo wangu, sijoka uchizea. Umenishika bu, ukinigusa mwenye kitia na inuka.
Baby kwa kitanda kama komando. Unavocheza mechi kama Ronaldo. Mamivu unanipoza wendo panado. Ay, 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 ay. Siwezi fikiria mpango wa kando. Tuki Snapchat fully mabando. Nitakulinda kwa mishale ya Rambo. Oh yeah, yeah.
I'm so deep in love. Deep in love. 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 Oh yeah.
Baby kwa kitanda kama kumanda. Unavocheza mechi kama Ronaldo.
Nimesama kwa penzi lako basi mpoteze kabisa. Mewekeza kurimbwa kwa sara sizioni kabisa. Umenishika bu, ukinigusa mwenye kitia na inuka juu. Yeah. Nenesho unavotaka minka tu ni wen remote. Unanchezesha tu. Neza sema ni mechizi. Kwenye dimbu ima penzi pia mwezi nisha piga mbizi. Mebeba mazaga zaga. Kila ukitokea wanapocha madanga danga. Moyo wangu mojaza jaza. Nafanya na ngara ngara kitani na waka waka. I see love in your eyes. I like that way unavo smile. Believe what I say baby, I say no lies. Umenitaka nkakutaka nmekugando kaniganda. Mtoto kutoko swazi kiuno kajaza shanga. Walai hashoboki. Hashangai hato mwagi manoti.
Baby kwa kitanda kama komando. Unavocheza mechi kama Ronaldo. Mamivu unanipoza wendo panado. Ay, 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 ay. Siwezi fikiria mpango wa kando. Tuki Snapchat fully mabando. Nitakulinda kwa mishale ya Rambo. Oh yeah, yeah.
I'm so deep in love. Deep in love. I'm so deep in love. Deep in love. I'm so deep in love. Deep in love, deep in love, oh yeah.
Baby kwa kitanda kama komando. Unavocheza mechi kama Ronaldo.
To call on the track.